shirkadaha iyo shakhsiyaadka goore u xoolo udhuxyada maalmaha ay dadiiridda masku saareen sidii loo korsaday lahay nadaafad xumada iyo jeermiska faafo ee ku dhaladow neefka xoolaha ee la goori hilib shiiqaar lafooshi iyo maqaarka lanqutaba meelaha munaasabka ahayn ee sida waddooyinka xerooyinka laka goori neefka iyo meelo kaloo badan inta badan markii la diiriyey dil adlaha iyo gudaha magaalada bayrowle ka arkay nadaafad xumeedan badan oo sheena xoolo la goore way udhuxyada agaasimaha faydhowrka dowladda hoose ee degmada baydhabo abshir cali xuseen yana ku warbiisaday dowladda hoose ee degmada baydhabo aan ka diyaar garowday ku horseedowka nadaafad xumada ku dhalada xoolo la goore way udhuxyada
arrimaha nadaafada oo la xiriirta udhuxyada udhuxyo la sameeyo magaalada maynadaas ahayn hadday sanadadeen ha dhaafni ciidoogan haddaan dhaafni casharadoona ka baranimaba ka mid ahayn markii xiliyadan oo kale la deer inta magaaladaan wada urto meel kasta xoolay lahaa goori le wadooyinkii wadayaala calooladii iyo lugaagii iyo ii sheego maqaar iyo meel kasta lagu tuuro keliya hilibkaas la qaado horta xaalad eed andoranganaadaas lambaahanyana maaragtay dadka bulshada yoon antiyo ku buru arga ka xafiis ahaan walaawna ninyaala meba ka mid ahaa horta antii guud ahaan kambaniyada ama shirkado iyo mise shakhsiyaadka iyo ambaahan intii magaaladan udhuxyo ka sameeya oo dadka danyarta waldiir siiya intii horta dowladda hoose degmada baydhabo gaar ahaan xafiiskan iyo iska diiwaan geliya sidanka dhaqsiha badan iyo arta xafiiska ku kooya taasna yana ilaa hadduu aab socod sheeq uweyn iyo micnaha kambaniya dhowr has diiwaan geliya kuwa kalena maaragtay hadalka raadiyo lagan laalalanki oo harda magaaladan fado intii suwal ka sameeya dowladda hoose han marnana intii suwalna inay suurto galaan iyanagadaas wal oo dowladdan ogayno oo wal sharci dara usoo sameeyey taasna usoo ciqaab iyo maaragtay inta shaqadiisa la rooji isu kuma taysado guud ahaan markii kambaniyadaas hadii has diiwaan geliyan kadib walaa oo loon qorsheeyay meebwa antii nadaafadii meelaya oo antii howlaas laku goore lan astayay mise lanka talagalay intii dowladda hoose gaar ahaan waaxda caafimaadka ee faydhoorka iyo controlaso iyo seedaso sadayan socda gooryowka iyo walaa nadaafada markaasi meel la gowdo kambanigii markaasi barnaamijkaas haqaaday si usan goobdahay intii dowladda hoose controlas si la mida meelo oo howlo lagu gooryo oo ii sheeg derbiyaalka diyo lagu wareejiyo iyo kiriisidan ganjaalada oo kale intii la jeewlan oo dowladda hoose ka socda gaar ahaan waaxdan isuu ka socda taasoo isuu ku kormeero markasta shaqada markaasi meeliya socota dan marka qashinkaas laga aado dowladda hoose meen astaytay meel lanka talagalay inta la kamaaray qashinka dowladda hoose oo landfill ah oo magaalada Bananja ay eeta intelligence taasi yana maaragtay dadka kambaniyada mise shirkado yana lanka hadda xafiiskaas ka diiwaan gali walan sheegay guud ahaan mayba sidoo kale una la hadalnay oo dadka gudoomiyaha ka xaafado ah yoona sheegnay intii gaabiyona keen sababta gudoomiyaha xaafada mayba mas'uuliyadis aan saxafaditis nadaafada ilaali lan kasto ha gudub ha xad gudubowna isuuna maaragtay waajibaad iyo gud lanka si sharci dare ah xaafadaasi u soo damaanti wal gooris u sameeyna u saahiro dawladda hoose sa kuureej gaar ahaan waadan kuureej dadka markaasi baahida hayta anti la si marmar bay yaaseen xoolo oo dad masakiin lan ka tala galay inta dad caadi ah oo la siiyo gadgadaan suqaanka jeesadan taasi indheena macnaha markaas ma aan sheeganeh dadka lan ka tala galay inta la si kadib macnaha dadko hoobnaa inta kaam ila jeeyo imeelo oo ii sheeg dadka si lan shayaray lan sameey lan kasta lan masuul ah oo wakiilka ee team niskiira teamka faydhoorkana iyo xarumaasi kormeero doonaan seedo doonaan marka kulli horti guud ahaan dadkan oo shirkadana aan sheegana dadka faydhoorka ka shaqeeyaan oo shaqaalahan iyo naftiirabo dadka haafado iyo dadka maaragtay suuq magaalada ka ganacsadaan dadka wadooyinka hareeraha jameelo oo ninyaa joogyo ka ganacsadaan guud ahaan ma sheegana lan ka santu ka lintiskaad guriga ada deganta iyo mise dukaanka ada ka ganacsadaasa horta waliba ilaa wadadaasi ka jar adii mas'uuliyadda ka saaranta wali qashin meel yar isku qaad marka ma rajeyna intii walbadan maaragtay bilicdan wal ka bedelna qorshiyuna awalka ninyaalena maaragtay yoona sidoo kale walbadan ka bedelno si bulshada markaasi loon ku wacyigeli intii badqabka deegaanka iyo kan bulshada iyo la wada ilaali.